WOCKIBeats.net.
Inside. You never ready, I strike. I never lose track of time. So my timing is so fine. I'm so addicted to glory. That's why my lines are so godly. I send the devil to church. $100 keep the change. My ideas are so crazy. Hope I'm clear, not so shady. Edge is 2-0, not 20. M for quality, not plenty. But in Puzile or mean. But in Shubile and Bobile. But in Moshile and Figile. Hey, I'm so blinding Bonile. Hey, I'm so cooling Polile. When I umanzi kubile. Minang no lozing fundile. Minang no mfazing kulile. This is part timing kutiwa. This is just mining to miss. Never on a rush to change. My school bag full of 100k's. Never wash my pants. My t-shirt full of money stains. Never ever pass this test. My exam full of muddy stains. Never on a song alone. My album full of soundy tracks.
Biyaza bangazi bafana bamingela mele qeleni nithi sangiyazi ukuthi bona sebangitha samo yiphimbulami ngumkhondo kaShaka. Yiphimbulami ngumkhondo kaShaka.
Mina zokubeka isibhawuti ayi ngene nombi zokutilika idilozi ayi ngene.
Ngubeke eceleni khona kuzophela umsebenzi. Ngibhethe isitayela ne-vibe. Ngibhethe ifayela ne-line. Intombi ngishela ngengoma. Inkabi tishwele ngengoma. Sithombe sigcwele amabonda. Ngibhethe nezami madoda. Iphene esandleni ngiyaloba. Mina ngumeli ngiyaloya. Sangena kwaguqa amadoda. Batha ngiphelele ngiyashoda. Nitha ngisenzele ngengoma. Bheka ngiphenduka isangoma. Tang flow, bega ngilow, bega nezulu, ngiselanga uzulu, bega lengoma, ngikanongoma, savela kwagula madada avelelana ngizokushada ngijoli ngiyalahla. Zintombi zishelwa ngemali, inhlanti ishelwe ngemali, sasoshuba strul, nasi siyabangena.
Mina zokubeka isibhawuti, ayi ngene, nombi zotilika idilozi, ayi ngene, zomele kucele ngane. So many trailing done. Be looking for money.
Hey, biyaza bangazi, bafana bamingela mele qeleni. Nithi sangiyazi, ukuthi bona sebangitha samo. Yiphimbulami ngumkhondo kaShaka. Yiphimbulami ngumkhondo kaShaka.
Mina zokubeka isibhawuti, ayi ngene. Nombi zotilika idilozi. So many trailing done. Looking for money.